Merry Christmas kini na nonke bahlobo bami abalalela lezi njumayelo zesizulu esizenza lapha eChristchurch Pinetown. Lona onifisela lezi zilokotho ezinhle zikakhisimusi umfundisi umthembu ophethe ibandla elilapha eChristchurch Pinetown ekhoneni lika King's Road no Mela Road. Ngiyathanda kakhulu ukunikhumbuza bahlobo bami ukuthi inhloso yethu ngalezi njumayelo ukuthi sifuna ukuqala ibandla lenkonzo yesizulu ngonyaka ozayo uma bekhona abanesifiso sokuba bakhonze ngolimi lwabo. Ngaphandle kwalokho sinenkonzo yolimi lwesiNgisi ehlanganisa izinhlanga zonke esinayo lapha ekuseni njalo ngamasonto. Kodwa ke siyathanda ukuthi sivule nethuba lalabo abangathanda ukukhonza ngolimi lwabo ngoba sinendlela yethu yokukhonza njengabantu abantsundu emthokozisayo uNkulunkulu njengalokhu uNkulunkulu ethokoza ngendlela yeyinhlanga zonke ezimkhonza ngayo uNkulunkulu. Siyaqhubeka ke namhlanje nezintshumayelo zethu zikakhisimusi. Ngesonto eledlule sibheke uMathewu 1 verse 18 kuya ku 25 ngaphansi kwesihloko ukuzalwa kwenkosi yesethembiso. Namhlanje sibheka uMathewu 2 verse 1 kuya ku 12 phansi kwesihloko khonza inkosi entsha yesethembiso inkosi yethu uJesu Kristu. Ngizocela ukuba sifunde izwi la namhlanje kuMathewu 2 verse 1 kuye versini lika 12. Matthew isahluko ngesika 2 iverse ngelika 1 kuye eversini lika 12. Sithola amazwi afundeka kanjena lapho. UJesu esezelwe eBethlehem laseJudea emihleni kaHerod inkosi. Beka kwafika izazi eJerusalem zivela empumalanga zithi uphi lowo ozelwe eyinkosi yabajuda na ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye. UHerode inkosi esezwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwa phi. Bathi kuye eBethlehem laseJudea ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe Bethlehem lizwe laseJudea kawushiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda ngokuba kuya kuvela kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sami uIsrael. Khona uHerode ezibizile izazi ngasese wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakele ngaso. Wazithuma eBethlehem wathi hambani nibuzisise ngomntwana kuyakuthi nxa nimfumene ningitshele ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye. Seziyizwile inkosi zamuka bheka inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu zase zingena endlini zabona umntwana noMaria unina. Zawa phansi zakhuleka kuye zavula amagugu azo zamkhunga ngezipho igolide namakha nenhlaka. Wathi ziyaliwe nguNkulunkulu ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerode zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Ngizocela sikhuleke mhlobo wami. Baba ongcwele siyakubonga kakhulu ngezwi lakho eliphilileyo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami omuhle ukuthi ngomoya wakho ongcwele ukukhulume ngalo indlela ezwakalayo ngenkosi yethu uJesu nangokukhungwa kwayo ngezipho. Baba wethu namandla onke, usifundise lokho okusemqoka namhlanje esifanele ukuba sikwenze ngenkosi yethu uJesu, kakhulu njengalokhu sikhumbula usuku lokuzalwa kwakhe. Nkulunkulu wami omuhle, sinikela leli thuba kuwe. Ngiyakubonga nangomlaleli omdonsela ukuba lalele lezi ntshumayelo. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami omuhle ukuthi wambule ubuhle bakho. Baba wethu namandla onke, usivula amehlo kamoya sibone inkosi yamakhosi uJesu Kristu ihamba emakhasini eBhayibheli njengenkosi enkulu yezulu. Nkulunkulu wethu omuhle, wenza umusa ukuba idonsele abaningi kuyo ukuze basindiswe. Siyakucela lokhu for udumo lwakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kwipaseji yethu namhlanje mhlobo wami, uMathewu usitshela ngokufika kwezazi zasempumalanga ezeza ukukhonza inkosi entsha yesethembiso uJesu Kristu. Lezi zazi zezela ukuzokwenza into isikhathi esiningi esingayiqondi kahle even ebandleni likaNkulunkulu namhlanje, lento ebizwa ngokukhonza noma to worship. Ukuthi kahlehle ichaza ukuthini? Ngabe lento yokukhonza imi nje ngokuba uma sihlangana emabandleni ethu sizoba nenkonzo, noma lento yokukhonza ichaza ukuba kube i-lifestyle yalowo muntu okholwa inkosi uJesu na nalowo muntu oqondayo ukuthi eqinisweni kahlehle uJesu uyinkosi yomhlaba emiswe nguNkulunkulu, ayimisiwe ngabantu, okumisela ukuba amadolo onke agobe phambi kwayo nezilimi zonke ziyivume ukuthi iyinkosi kube ludumo kuNkulunkulu Baba na. Lezi zazike zeza ukuzokhonza noma ukuzomanga umntwana noma ukuzomupha izipho nokuba zikhothame phambi kwakhe, okuluphawu lokuvuma ubukhosi bukaJesu. Zeza ukuzokhonza. Lesi senzo kwakuyisenzo sokuhlonipha lowo owayefanelwe ukuhlonishwa, owayezelwe eyinkosi yabaJuda uJesu Kristu. UMathewu esahlukweni sika 2 verse 1 kuya ku 2 sithola lamazwi afunde kanjena: uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emihleni kaHerode inkosi, bheka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi, uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye. Bathatha lolu hambo olude mhlobo wami, labalisa babizwa ngezazi la ukuba bakwazi ukuzokhonza lo ozelwe eyinkosi. Asazi ukuthi lezi zazi zazingobani, amagama azo asitshelwa wona. Asazi futhi ukuthi zazihlala kuphi. Kunye esitshelwa khona lapha ukuthi zazivela kwelasempumalanga. Isizathu salokho ukuba singaziswa ngamagama lezi zazi nanokuthi zazihlala kuphi, yingoba lokho akukho emqoka, ngoba le ndaba ayiqondene nezazi kodwa iqondene noJesu nokukhonzwa kwakhe njengenkosi. Mabili amaphuzu uMathewu awabekayo kule passage yethu yanamhlanje. Iphuzu lokuqala ukuthi uJesu uyinkosi yomhlaba. UJesu Kristu uyinkosi yomhlaba. Njengoba besengishilo phambileni mhlobo wami, uyinkosi uJesu emiswe nguNkulunkulu, unguNkulunkulu uqobo kwayena uJesu, ngoba sikhonza uNkulunkulu oziqu zintathu emunye, uNkulunkulu Baba noNkulunkulu Ndodana noNkulunkulu Moyo Ongcwele. UJesu ke lo esikhuluma ngaye unguNkulunkulu undodana umele ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ngokupheleleyo uyinkosi ngenxa yokuba yonke into ekhona including mina nawe njengabantu sizidalwa zakhe uyena odale yonke into and yonke into imi ngamandla ezwi lakhe uJesu kusoke uyinkosi yomhlaba uJesu Kristu. UMateyu lapha uyakudlula ukuzalwa kukaJesu. Usitshela nje ngokuthi uJesu esezelwe eBethlehem laseJudea emihleni kaHerod inkosi bheka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga la kuverse 2. Akakhulumi ngomkhombe njengoLuke, akakhulumi ngabelusi. IBethlehem emihleni kaHerode kuphe. KuseBethlehem mhlobo wami lapho uJakobe wangcwaba khona unkosikazi wakhe uRahel owafa ebeletha uBenjamin. KuseBethlehem lapho inzalo kaBenjamin uDavid azalelwa khona. Kusukela ngaleso sikhathi sokuzalwa kaDavid iBethlehem laziwa kuze kube namhlanje njengedolobha likaDavid. Kubalulekile kakhulu ukuthi umzukulukazi kaDavid uJesu Kristu azalelwe lapha eBethlehem njengokusho komprofeti uMika. Lalela lamazwi futhi mhlobo wami leli vesi kuMateyu 2 verse 6. Ukhotha isiprofeto sikaMika lapha uMateyu, nawe Bethlehem lizwe lakwaJuda kawusiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda ngokuba kuyakuvela kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sami u-Israyeli, kusho uNkulunkulu ekhuluma ngomlomo womprofethi uMika. So ke ukuzalwa kukaJesu wabangela ukukhathazeka kuHerod nakwiJerusalema lonke ngoba izazi zifika zifuna lo ozelwe eyinkosi, not ozelwe ozoba, uzelwe eyinkosi. From ukuzalwa kwakhe uJesu uyinkosi. Lokho kusifundisa ukuthi waye yinkosi nangalesi sikhathi esesiswini sikanina uMaria. Akazange wama ukuba yinkosi. Ngesikhathi esesiswini sikaMaria mhlobo wami, wayephethe umhlaba wonke etendeni yesandla sakhe njengoNkulunkulu. Akazange wanqamuka ukuba uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu wathabathela kuye ukuba umuntu. Waba nguNkulunkulu muntu. So ke kuzwakala kangcono uma ifika izazi zithi sizofuna lo ozelwe eyinkosi. IBhayibheli ke lithi iJerusalema lonke noHerode lakhathazeka ngale ndaba. Sizothola ukuthi why uHerode akhathazeka neJerusalema lonke mhlobo wami. Lalela futhi ukuthi uMateyu 2 verse 2 kuya ku-5 uthini. Uphi lowo kubuza izazi ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye. UHerode inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye. Wabutha bonke verse 4. Abapristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwa phi. Bathi kuye eBethlehem laseJudea ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti. Kuyamangalisa Mhlobo wami ukubona ukuthi abaholi benkolo ababhali nabafarisi babazi nabapriesti babazi ukuthi uKristu wayezozalelwaphi kodwa uma esefikile bamphika bamenqaba mhlobo wami ake sibheke ke kafishane uHerod njengalokhu kukhulunywa ngaye lapha kuMathewu 2 verse 1 eminyakeni engu 60 mhlobo wami eminyakeni engu 60 ngaphambi kokuzalwa kukaJesu amaRoma afika azothumba iJerusalem nesizwe sonke samaJuda baba izigqila zabo babeka ababusi phezu kweindawo zonke phezu kwamaJuda ukuba bababuse and uHerod wayengomunye walabo babusi noma wayengumbusi nje owayebekwe ngamaRoma phezu kwamaJuda wagcina uHerod esebizwa ngenkosi yamaJuda yize noma yena wayengesiyena umJuda ngokupheleleyo ingakho ke uma izazi zifika zifuna inkosi yabaJuda ezelwe imphatha kabi lento uHerod ukuthi mntwana muni lo ozelwe eyinkosi ngoba imini inkosi yamaJuda na soke wazama uHerod ukubulala uJesu ebuntwaneni bakhe ngokusho kaMathewu 2 verse 13 wehluleka mhlobo wami kunemiqulu yezincwadi ezimbili ngempilo kaHerod. La sitshelwa khona ukuthi uHerod wayengumbusi onesihluku kakhulu kangakanani. Wabulala namadodana akhe amathathu esola ukuthi azovukela umbuso amketule athathe umbuso wakhe. Wabulala nentandokazi yakhe kubafazi bakhe abayishumi wabulala nomunye wabakhwekazi bakhe wabulala umpriesti omkhulu ngokumcwilisa emanzini wabulala nomalume bakhe kanye nabazala bakhe uHerod sitshelwa nokuthi uHerod wabopha uzungu lokuthi abulale abaholi bamaJuda ababe senkundleni yezemidlalo. Wayegcwele isihluku njengombusi uHerod. USaesar Augustus omunye wezikhulu waze wathi angakhetha ukuba ingulube kaHerod kunokuba abe indodana kaHerod. Ngoba kokungaphephile ukusondelana nempilo kaHerod. Wayengumholi owayezwele engavikelekile ekubuseni kwakhe. Iphuzu lesibili ukuthi izazi mhlobo wami zeza ukumkhonza uJesu. UHerod kanye nabalandeli bakhe babefuna ukumbulala uJesu. Kodwa izazi zathatha uhambo olude zisuka kwelasempumalanga ngenhloso yodwa yokuba zizomkhonza zizokhuleka kuye lo oyinkosi yamakhosi nombusi wababusi ozelwe eyilokho. Akazokwenziwa ngabantu kuba beyinkosi, uzelwe eyinkosi yamakhosi nombusi wababusi. Lalela ukuthi uMathewu 2 verse 10 kuya ku 11 uthini mhlobo wami. Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zase zingena endlini zabona umntwana noMaria unina. Zawa phansi zakhuleka kuye. Zavula amagugu azo zamkhunga ngezipho igolide namakha nenhlaka. Ngiyathanda ukuba ngikuveze obala lokho ukuthi lezi zazi zazingabe zizwe mhlobo wami. Zazingeyona nengxenye yabajuda, kodwa zazingabe zizwe zifana nami nawe mhlobo wami. Ziza lapha ngenhloso eyodwa ukuzokhonza uJesu. Khumbula ukuthi ngalesi sikhathi uJesu sewumntwana. Umntwana osemncane, noma ke wayesekhulile kungasena umntwana logonwayo, kodwa wayeseyingane uJesu ngalesi sikhathi. Zifika izazo. So ke uJesu uyinkosi efanele ukukhonzwa zinhlanga zonke, ngoba unguNkulunkulu, nguye odale izinhlanga zonke zabantu. So ke lapha siyathola ukuthi ikhonzo zokuqala eseze ukuzokhonza uJesu kwakuyizazi ezazingabe zizwe zivela kwelaseMpumalanga. Bakhona abaholi benkolo eJerusalem. Bakhona nabakhonzayo eJerusalem. Zikhona ikhulu eJerusalem maqondana nenkolo. Kodwa azambulekelwe yilento eyambulekele izazi. Ngiyathanda ukuba sinothise izinto ezimbili maqondana nokukhonza mhlobo wami. Eyokuqala ukuthi izazi zayikhothamela inkosi uJesu, zakhuleka kuye. Zazingena kungabaze enhlizweni yazo, azizange zibe manqikanqika nokukhonza uJesu, njengoba namhlanje abantu benokungabaza benezaba. Liyashona ilanga, abantu bayaphikisana, bayemuva, bayaphambili ngoJesu. Izazi mhlobo wami zeza kuklie engqondweni yazo. Zazingena iBhayibheli, zabona isayini noma uphawu lwenkanyezi yakhe. Zinenhliziyo evulekile, zathatha uhambo. Uma ifika lapho ekhona umntwana uJesu, zenza into eyodwa emiselwe ukuba yenziwe yiwo wonke umuntu oseke waphila nosazophila. Ngaphandle kokuba ukwazi ukukhonza uJesu mhlobo wami, ulindelwe ukwahlulela kukaNkulunkulu engenawo amazwi okuba ngikuchazele khona. IBhayibheli likubeka nje ngokuthi bonke abantu abafa bengakholwa bayolahlwa esihogweni somlilo ongacimekiyo, nempethu yakhona engafi, inguna phakade besemzimbeni wenkazimulo ongafiyo. Mhlobo wami, njengalokhu laba abakholwayo bayombatha umzimba ongafi, kanjalo nalaba abangafuni ukukholwa inkosi uJesu bazodonsa isigwebo, inguna phakade, endaweni la ulaka lukaThixo luthululelwe khona lonke, kungekho nosuku olodwa lokuthesta i-test yomusa kaNkulunkulu, ngenxa nje ukuthi awufunanga ukukholwa mhlobo wami uJesu. Izazi zakholwa ngesayini uNkulunkulu ayezinikeze zona, ayezinikeze yona, zafika uma zimbona zenza into emiselwe ukwenziwa yibo bonke abantu. Zakhothama kuye, zakhuleka. Lalela ukuthi uverse 11 a-10. Zase zingena endlini, zabona umntwana noMaria unina, zawa phansi, zakhuleka kuye. Noma lesi zazi zazingabantu ababeyizikhulu mhlobo wami, babe izihlakaniphi zalesi sikhathi, ingakho bebizwa ngezazi. Kwakuyizimfundimane zangalesi sikhathi sokuzalwa kukaJesu. laba bantu noma babe izikhuluke kanjalo beyabantu ababehlonipheke kangako kodwa bawa bakhuleka phambi kweNkosi uJesu okwesibili bamnikeza izipho ezichaza okuthile ngoJesu uverse 11b uyaqhubeka ukuthi lezi zazi seziwile ngamadolo zakhuleka kuJesu zavula amagugu azo zamkhunga noma zamanga noma zamnikeza izipho ziyabalwa ke lezi zipho esokuqala igolide esesibili amakha esesithathu inhlaka ngiyathanda ukuba sizibheke kafishane lezi zipho ngoba ziyakhuluma akusizona nje izipho abavele bayibutha bengacabangile izipho lezi abayihlanganisa becabanga ngalolu hambo becabanga ngalo ababezokhuleka kuye bathatha izipho ezimfaneleyo ezisho okuthile ngaye okokuqala bamnikeza igolide okuyisibonakaliso mhlobo wami sokuthi uJesu wayezelwe eyinkosi isipho lesi sibonakalisa ubukhosi bukaJesu khumbula ukuthi izazi lezi zivele empumalanga azinaBhayibheli aziyona ingxenye yabaJuda ababe nehistory nabaprofeti ababekhulumile ngoJesu zafika ziphethe igolide zamanga uJesu ngegolide zivuma ubukhosi bakhe ipoint le uMathewu ayenzayo evangelini lakhe uJesu uyinkosi ile point e driver uMathewu evangelini lakhe uyinkosi emishwe nguNkulunkulu hayi abantu ingakho ke bamnikeza igolide emhlobo wami okuyisipho esamukela ubukhosi bakhe uJesu okwesibili bamnikeza amakha isibonakaliso sokuba umpriest wethu omkhulu amen mhlobo wami yes ungumpriest omkhulu umbhali wamaHebheru umveza kanjalo uthi ungumpriest omkhulu ubukhulu bakhe bumi ngalokho ukuthi kangenanga ngegazi lezinkomo nelezimbuzi nelezimvu endaweni engcwele ngcwele kaNkuluNkulu la ubukhona bukaNkuluNkulu babuhlezi khona inkazimulo noma iglory kaNkuluNkulu yayihlezi khona kodwa wangena ngelakhe igazi hayi kuthabinekele yakhiwe ngezandla kodwa wangena ebukhoneni bukaNkuluNkulu ngo ezulwini lesithathu ngelakhe igazi njengompriest wethu omkhulu uJesu Kristu soke bamnikeza amakha lamakha ayeyimpepho enephunga elimnandi kakhulu eyayisetshenziswa ngabapriest enkonzweni kwiTestament elidala soke lesi sipho sikhomba ukuthi uKristu njengompriest wethu omkhulu impilo yakhe yonke imthokozisile uNkulunkulu ngoba ibe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu mhlobo wami. Okwesithathu bamnikeza inhlaka. Lesi sipho inhlaka isipho esibonakalisa ukuthi wayezofa uJesu. Inhlaka kwakuyisipho kwakuyinto eyayibiza kakhulu. Yayisetshenziselwa ukugquma isidumbu somuntu ofileyo ukuze singaboli mhlobo wami bamnikeza uJesu isipho esibonakalisa ukuthi wayezofa efela izono zethu yize yena engasazange isono mhlobo wami wafa endaweni yami wafa endaweni yakho ukuze mina nawe ngokukholwa egameni lakhe singafi ukufa okusifanele ngenxa yezono zethu iBhayibheli lithi encwadini yabaseRoma 6 verse 23 inkokhelo yesono ingukufa kepha isipho somusa singiphilo kuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Wafa endaweni yethu ukuze mina nawe ngokukholwa egameni lakhe singafi kodwa sithethelelwe izono zethu siphiwe nesipho sokuphila phakade siphile inguna phakade kanye noNkulunkulu ongcwele ngoba uJesu ngesikhathi efa endaweni yethu wathatha amahlazo ethu wathatha ukungcola kwethu wathatha yonke inkohlakalo yethu wayithathela phezu kwakhe uNkulunkulu ke wehlisela kuye ulaka lwakhe ngesikhathi elenge siphambanweni iBhayibheli lithi kwabamnyama emhlabeni wonke amahora amathathu wakhala uJesu wathi Nkulunkulu wami ungishiyelani na for the first time uNkulunkulu ndodana ehlukana noNkulunkulu baba ngenxa yezono zethu ngoba mhlobo wami isono siyamahlukanisa umuntu noNkulunkulu ileyo nto eyenziwa isono ungabanjezelwa yiso manje sizwakala simnandi manje kodwa maye kwafika ukufa mhlobo wami uyoyisola sesingasekho isikhathi sokuphenduka njengoba udelela lesi sikhathi uNkulunkulu akuphe sona nalo Musa akupha wona namathuba amaningi ukuba ubuyisane naye uwabukela phansi wena ngoba use kakhulu wazi kangcono luyezu usuku bamnikeza isipho esasikhomba ukuthi wayeza ukufa mhlobo wami efela izono zethu izazi zazingafani noHerod kanye nababhali babenginalo izwi likaNkulunkulu labalisi ababizwa ngezazi lapha kodwa izazi zalandela isibonakaliso ngenhliziyo evulekile uHerod kanye nabaholi benkolo yobuJuda babenezwi likaNkulunkulu njengami nawe namhlanje kodwa inhliziyo yabo yayingavulekile kwavulwa izwi likaNkulunkulu watshelwa uHerod ukuthi ngokwezwi likaNkulunkulu uChrist umiselwe ukuzalwa eBethlehem laseJudea bakuthola ezwini lokho. Zazingenalo izwi zazo. Zalandela isibonakaliso. Zakholwa ngenhliziyo evulekile. Wena namhlanje nami sinezwi likaNkulunkulu eliphelele. Lishunyayelwa kuzo zonke indawo. Njengoba ngishumayela nje baningi bayashumayela emhlabeni wonke. Kuma channels ahlukeneyo. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuba ubuyisane naye. Uzosikhumbula lesi sikhathi mhlobo wami. Sokudelela umuso ongaka. Athi umhlabeleni lo muso ongaka sewungatholwa. Wanele bonke lo musa. Yebo ke nawe ongakakholwa uyabizelwa enkosini. Namhlanje uyakubiza uNkulunkulu. Uyakubiza ngoJesu. Weza ukuzoba inkosi weza ukuzoba umpriest adlala indima yokuma phakathi komuntu noNkulunkulu namhlanje umbhalo wamaHebheru uthi ungumpriest wethu omkhulu uyasinxusela ngakwesokunene sikaNkulunkulu baba bathuliyezo suku la izobuya khona njengenkosi yamakhosi nombusi wababusi luyezo suku la izobuya khona enjengebhubesi ezokwahlulela lethi iBhayibheli amakhosi nezikhulu ziyocela intaba ukuba ziwele phezulu kwabo ngoba bengakwazi ukubhekana nalo ohlezi esihlalweni sobukhosi iwunga uyayithola leyo ndaba encwadini yesambulo 6 mhlobo wami luyezo suku namhlanje uyabizwa isikhathi somusa and lo musa wanele bonke abantu ukwanele nawe ungabuyisana noNkulunkulu namhlanje ngalo Jesu bamnikeza isipho esasikhomba ukuthi wayezokufa uHerod nababhali nabaholi bezenkolo babenezwi likaNkulunkulu inhliziyo yabo ivalekile kodwa lezi zazi zabona nje isibonakaliso nenhliziyo evulekileyo zahamba mhlobo wami zahamba insuku zahamba amaveki zaze zafika lapho umntwana ayekhona kwathi kuba zimbone zawa phambi kwakhe zakhuleka ngoba yonke into ngoJesu ithi uyinkosi yamakhosi yonke into ngoJesu ithi ungumbusi wababusi mhlobo wami uHerode nabaholi bezenkolo bambona uJesu njengengozi kubo. UHerode wazama ukumbulala uJesu esehlakalweni esikhulu sokubulawa kwabantwana babafana abaningi eBethlehem. Lalela lamazwi kuMathewu isahluko sika 2 verse lika 16 iBhayibheli lithi khona uHerode esebonile ukuthi izazi zimphambile wathukuthela kakhulu wathumela wabulala bonke abantwana besilisa baseBethlehem nasendaweni yonke yangakhona abaneminyaka emibili nangaphansi njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi ezama ukubulala inkosi uJesu uHerode. Ngithi na sonke kukhona ukumelana noNkulunkulu umhlobo wami. Enhlizweni yami ngemvelo ngimelana noNkulunkulu. Ngiyathanda ukuba ngiziphathe ngizibuse ngenze umathanda wami. Inkinga le yesono ekumina ekuwena umhlobo wami. Asimfuni uNkulunkulu ngemvelo. Ngemvelo sizitha zikaNkulunkulu. Asizwani nemithetho yakhe, asizwani nezeluleko zakhe, asifuni kuzwa lutho ngoNkulunkulu, asifuni ngisho ukulalela izwi lakhe uNkulunkulu. Isono sisenza sibe njalo mhlobo wami. Asifuni ukubuswa nguye. Simbona uNkulunkulu eyingozi enkulu embusweni wethu omncanyana umbuso womuntu yedwa. Ile nto ewenza ungafuni ukukholwa mhlobo wami. Ucabanga ukuthi uyinkosi embusweni wakho omncanyana wakho wedwa. Iyodwa inkosi yamakhosi efanele ukukhothanyelwa uJesu Kristu. Ungumbusi wababusi, unguNkulunkulu, ukontrola ngisho umoya lo ophefumulayo mhlobo wami. Uma sekufika isikhathi sokuthi awuthathe, uyowuthatha. And when uyoma phambi kwakhe, wahlulelwe ngalokho okwenzile usahamba emhlabeni. Ubusisiwe umuntu othola leli thuba esahamba emhlabeni esesenyameni lokubuyisana noNkulunkulu ngokukholwa uJesu. Kubiza into eyodwa ukuba uphenduke ezonweni zakho, uphenduke nasekuyikhohliseni. Awuyona inkosi wena, iyodwa inkosi uJesu. Akukho intando yakhe ezokwenziwa ngabanye abantu, ekaNkulunkulu kuphela intando emishela ukuba yenziwe ngabantu. Awunambuso zayo wena, uwodwa umbuso zayo, ungokaNkulunkulu. Uyisidalwa wena, esilahlekelene noNkulunkulu. UNkulunkulu ufikile phakathi kwethu ngoJesu wakha phakathi kwethu kusho uJohane sabona inkazimulo yakhe inkazimulo injengozelwe yedwa kuyise ngaye samukela umusa neqiniso mhlobo wami kusemvelweni yethu kungamfuna uNkulunkulu ngabe inhliziyo yakho idede kangakanani kuNkulunkulu namhlanje njengoba ulalela lamazwi ngabe uNkulunkulu umbuka njengento eyingozi embuswanyeni embusonyaneni wakho omncanyana womuntu yedwa. That was a problem kaHerod. Wambona uJesu njengengozi embuswanini omncane ayemiswe phezu kwawo wazama ukusebenzisa amandla ayenikezwe wona nalawo mandla waye wanikezwe uJesu naleso sikhundla wayesinikezwe uJesu. Ngizwe kahle mhlobo wami, it doesn't matter uyinkosi lamhlabeni noma ungumongameli lamhlabeni, leso sikhundlana okusona usinikezwe uJesu. And uzoma phambi kaJesu. Wahlulelwe ngoba uyibona ukuthi umkhulu kakhulu wena, awufanele ukuwa phambi kwalenkosi yamakhosi nombusi wababusi uJesu. Izazi noma zazi izimfundimane zingabahlonishwa besikhathi, zawa phambi kwenkosi yamakhosi. And uzoguqa. Izwi likaNkulunkulu encwadini yabaseFiliphi 2 lithi kumiselwe, lethi imiswe uNkulunkulu ukuba amadolo onke ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba aguqe phambi kaJesu, nezilimi zonke zimisele ukuba zimvume ukuthi uyinkosi, kube ludumo kuNkulunkulu ba. And you will do that. Leyo nto uyoyenza ungafuni mhla uJesu ebuya uyenze uhambo yolahlwa inguna phakade ngenxa yokuthi uqinise ikhanda, wavala inhliziyo, wangafuna ukuba uyithobe kuNkulunkulu okubizayo namhlanje ngevangeli lomusa esilithola ngoJesu owathatha indawo yethu, umhlabelele uJesu wafe endaweni yami ukuze izono zami zibe kude nami njengenhlukano yempumalanga netshonalanga zibe kude. Le ushilo njalo engenamanga, ngimbonga nje, ngimethemba nje, sengiyahamba ngihlanzwa igazi lakhe. Uzoma phambi kwakhe mhlobo wami uJesu. UHerodeke wambona njengengozi enkulu embusweni wakhe omncanyana wesikhashana. Ngabe wena mhlobo wami uyisikhonzi sikaJesu? Uyaqonda ukuthi kuchaza ukuthini ukukhonza uJesu? Lalela ngichazele mhlobo wami. Ukukhonza uJesu kuchaza ukumnikeza indawo yakhe njengenkosi. Ngaphambi kokuba umnikeze nanoma iluphi uhlobo lwezipho olubona luyivelu eyanele ukuba lunikezwe inkosi yamakhosi enjengoJesu, impilo yakho uJesu ayifunayo ukuqala mhlobo wami. Wanikele yakhe impilo ukuze mina nami sinikele ukuphila kwethu kuye, singabe sisaziphilela thina kodwa siphilele yena owasifelayo wabuye wavuka ngenxa yezono zethu. Once wanikela impilo yakho ngokuphenduka ezonweni, uyithobe kuye, umcele ukuba kusindise, akuthethelele, angene enhlizweni yakho ngomoya wakhe ongcwele, akubuse njengenkosi, then uyakwazi ukumnikeza izipho ezikhombisa ukuhlonipheka kwakhe negunya namandla akhe obukhosi. Zenza njalo izazi. Zathi emveni kokuba seyiwile phambi kwakhe, zavula izipho, zamnikeza igolide, zamnikeza amakha, zamnikeza nenhlaka. Igolide ikhomba ubukhosi bakhe, amakha ungumpristi wethu omkhulu, inhlaka wafa wachitha igazi lakhe elinqabileyo, wasithengela umbuso kaNkulunkulu. Yilokho okwenziwa izazi mhlobo wami. Umbuzo ukuthi usayisarenda yini impilo yakho kuJesu na? Noma usanqwahe naye? Awusoze waba nokuthula ngaphandle kokuba ubuyisane noNkulunkulu ngoJesu. UPawulu uthe encwadini yabaseRoma 5 verse lika 1 no 2, ngakho lokhu sinokuthula noNkulunkulu ngoJesu. Awusoze wakuthola ukuthula noma kuphi. Akutholakali enzebeni eningi, akutholakali kunoma yini, kuyo yonke into edaliwe ukuthula. kutholakala kuKristu ngoba uyinkosi yokuthula. Uyena ofika nokuthula enhlizweni exabeneyo. Uyena osenza sibe nokuthula noNkulunkulu. Ngoba once kwasuswa isono mhlobo wami, uNkulunkulu uyamgona umuntu. Yodwa into exabanisa mina noNkulunkulu, exabanise wena noNkulunkulu mhlobo wami, isono. Sono siyamahlukanisa umuntu noNkulunkulu. And uJesu mayefika uJohane, kuJohane 1 verse 29, uthi bheka nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Iwundlu likaNkulunkulu lisusa isono sezwe mhlobo wami. Kubizwa ukuthi uyisalende impilo yakho kuJesu. Phenduka ezonweni zakho. Umcele ukuba kuthethelela kuhlanze. Akulungisisise and uyalungisisana uJesu. Akwenza ube muhle, akufica isono sesikuphendula ingane kwani. Akwenze uNkulunkulu. Akulungisisise. Umsebenzi uJesu awufelayo lo mhlobo wami. Sinikezwa thina ke esikholwayo amathuba amaningi mhlobo wami. Sizobe sihlangene namhlanje ngesonto ithuba elihle lokunikela njengalokho izazi zanikela kuJesu. Ithuba elihle mhlobo wami. Silithola maviki onke, masonto onke inkonzweni zethu. Ithuba lokunikela imnikelo emihle nemnikelo ehloniphekile, imnikelo ezokwazi ukuqhubeka iveze ubuhle bukaNkulunkulu mina nawe singasekho emhlabeni. Siyawathola lawo mathuba ngamasonto. Uma kuthathwa imnikelo emasontweni ungayibukeli phansi leyo nto mhlobo wami. Sisuke sikhonza ngoba uNkulunkulu wethu simkhonza ngayo yonke into esinayo. Asigcini nje ngokuwa phambi kwakhe simkhonze ngempilo yethu, kodwa sivuka sesiwile sithatha izipho zethu simnikeze zona uNkulunkulu, ngoba yonke into esiyiyo nesinayo isipho esivela kuyena mhlobo wami. Imnikelo yethu izoqhubeka nomsebenzi wokwandisa umbuso kaNkulunkulu, umsebenzi wokurisha abantu abaningi bezwe ivangeli baphenduke basindiswe bangayi kubhujisweni kwaphakade. Mina nawe siyobe sesingasekho, kodwa imnikelo esiyenzayo iyobe iqhubeka yenza lowo msebenzi. Uthi kuma eloba uLuka ekhuluma ngamazwi akhulunywa yinkosi uJesu, uthi zithengeleni umbuso ngomamona omubi ekhuluma ngemali ukuze nibe nabantu abaningi abayonamukela embusweni kaNkulunkulu. Okwamanje kubonakala kuyize iminikelo yethu esinikelayo ibonakala ngathi ayenzi lutho, kodwa mhlobo wami maye ngalolo suku uyomangala uthole ihlwele embusweni kaNkulunkulu zikuhlangabeza ngenxa yokuthi wathembeka wanikela, wanikela iminikelo, wanikela okweshumi kuNkulunkulu. Unikela maviki onke, nyanga zonke, nyaka yonke imnikelo yokubonga uNkulunkulu. Isindo semphefumulo ngenxa yokuba unikelile ukuba umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili. Bawa, bakhuleka, bavuka, baqaqa izipho zabo, banikela. Kodwa isipho esicaca esibaluleke phekwe izipho zonke impilo yakho. Wafa uJesu ngoba efuna ukuhlenga impilo yakho mhlobo wami. Eyakho impilo uJesu ayidingayo. naleyo mpilo futhi uyinikezwe uyena. Ibaluleke kakhulu kuyena. Wabona ivelu yempilo yomuntu izoya ekulahlweni nguna phakade. Athi umbhali wamacula seweseli wasikwa imfeshane engummangaliso. Wathabathela kuye lonke ihlazo labo. Abesethi ke bonke abakholwayo namhlanje abasayi kugwetshwa, mawudunyiswe Nkosi kuze kube phakade. Phenduka mhlobo wami, ukholo uJesu isikhathi sekhona. Uyakuthanda. Umusa uJesu asenzele wona ngokufa esiphambanweni wenza ukuthi uma siphenduka ezonweni zethu usithathe umusa kaJesu usijikijele engalweni zikaNkulunkulu asigone uNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu unamandla kangaka uthathe izoni ezalahlwa ulaka likaNkulunkulu ngenxa yobona kwazo. Umusa uyithathe uyijikijele back to God. uNkulunkulu asamukela sigone ngomusa wakhe. Phenduka mhlobo wami, wamukela uJesu. Kulo khisimusi, ziphe ukhisimusi wangempela. Phenduka, wamukela uJesu, usindiswe ezonweni zakho. Ube nesipho sokuphila okuphakade uhambe emhlabeni. Ube nokuthula noNkulunkulu. Asikhuleke. Baba ngcwele, siyakubonga kakhulu ngezwi lakho. Nkulunkulu wami omuhle, siyabonga nangalolu suku olukhulu esilugubhayo la sikhumbula khona ukuzalwa kwakho unguNkulunkulu mhla uphenduka ukuba umuntu ukuzikwazi ukuzoma endaweni yethu thina zona. Ufe ukufa kwakufanele kufiwe yithina ukuze thina zona ngokukholwa egameni lakho samukelisa ukuthethelelwa kwezono nesipho sokuphila ukuphakade. Siyabonga Nkulunkulu wethu omuhle. Ukhisimusi lowo yilokho esikugubhayo Nkulunkulu wami ongcwele. Ngiyakhuleka ukuba udonse inhliziyo yomlaleli, uzambule njengoNkulunkulu omuhle. Nkulunkulu wami ongcwele, umlaleli awe phambi kwakho, akhuleke, acele ukuba umthethelele, umsindise. Ngiyakhuleka ukuthi ngale ntshumayelo usindise abaningi for udumo lwakho ngenxa kaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Ngiyabonga kakhulu mhlobo wami, sesifinyelele ekugcineni. Ube nokhisimusi omuhle, usadle ukudla okumnandi, ukhumbule ukuthi ukhisimusi eqinisweni sikhumbula ukuthi uJesu wehla ezulwini waba ngumuntu ebantwini, wezela thina bona wadlula wayofa onqamlezweni ngenxa yezono zethu. Ileyo nto esikhumbulayo. Nkulunkulu akubusisa, akusikelele. Nkulunkulu akuphe inhlanhla yonke, akuphumelelise empilweni. Nkulunkulu akudonsele kuye, azambule kuwe, uphenduke ukholwe, ukuze ukukholwa kwakho kungami namazwi omthembu abanye kodwa kume emandleni kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ezambulile ku. Phenduka ukholwe mhlobo wami, uthole umusa. Nkulunkulu makakubusise, Nkulunkulu makakulondoloze, Nkulunkulu makakhanyise ubuso bakhe phezu kwakho, abe nomusa kuwe. Nkulunkulu makaphendulele ubuso bakho kuwe, akuphe ukuthula kwakhe, akunikeze amandla okunqoba isono namandla okuphumelela kukho konke okwenzayo. Nkulunkulu akubusise, akubangela ukuthi ube isibusiso nakwabanye abantu ngalokhu isibuso. UJesu Kristu Inkosi yethu. Amen.